ime, Alleluia, nke mu kama. Hallelujah, nke mu kama. Obonye gwara gị nọ gaghị dị mma. Hey,
obonye.
Obonye gwara gị nị uwa gaghị dịrị gị mma.
Obonye gwara gị.
Nwanne mu leze anya. Onwa nke beti wala.
Omo oyoko.
Hallelujah, nke mu kama. Nwanne me.
Owa owa.
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, tell you, he tell about Tom Wookie.
He says, Selu, oh, Mama, you're a ruler. kaka kaka maka mo ko bio ikenji kerere mo
oya mama me dese oya mama
ine chuzo sincho
ine kangeje tuoro gi ko tuoro go
ikenji kerere
ine kangeje we ku atu gi na me samani
Papa ni buku dukun.